Nai mai te kiriata okoko. Ko putaia ma te wāmiria, te kōrero ka waihangatia e rātai te kiriata rongonui okoko ki te reo Māori. E whai ana koko e nā kiriata e toru ko whakahoungia kētia e rātai. Arā i a moana i te kīngi raiona me Frozen. Hei tā te ringa tohu reo Māori mo koko, hei tā tuiri waititi, ka rata te iwi Māori ki a koko, nā te me he āhua ōri te ona āhuatanga ki tō te iwi Māori. Ko te kaupapa o te kiriata nei, ko te whakanui i te rangi o te mate. He rangi whakamaumahara tēnei ki te hunga mate. He āhuarite tēnei rā ki a matariki, ā ka maumahara tia nā mate o te tau. Waihoki ka whakātu hea tuatahi tia a koko hei te takiwā o matariki i tēnei tau, i te tau 2023. Kua puta te karanga ki ngā arero Māori, ke tai atu ki te whakātiranga kōwhiri i ngā kiripuaki mo te kiriata nei. Ka waihanga hea te kiriata i te mita o te tai rāwhiti, hei whakanui i ngā kāwai whakapapa pāniora e kawea ana e ngā whānau o Ngāti Porou. E hara i te mea me whai whakapapa ngā kaiwhakamātau ki te tai rāwhiti, he oi me mātua mōhio rātou ki tō te tai rāwhiti tū reo. Me marama pū hoki rātou ki ngā kiripuaki o koko. Ka rere ngā whakātiranga kōwhiri mai te 19 o Tihema 2022, ki te 19 o Pepuere 2023. Kei te pai tukutuku o Matewa Miria te roanga ake o ngā kōrero. Kara whiua!